Hai, Malé.
Astore workshop tsopano akubatsirane program ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi ndi kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHINI. Munduna wa zamapunziro.
Lero program yathu yafikepo tukambirana za iodine. Kodi iodine amene ndi chani?
Dzina lako ndiwenda?
Loveness Kaunda.
Loveness Kaunda, unamvako za iodine? Iodine ndi chani?
Mchele.
Unamvako za iodine? Iodine ndi cha?
Mchele okhala ndi iodine.
Mchele okhala ndi iodine? Iodine ndi cha?
Mchele.
Ni mchele? Standard 8. Tinamvaka uza iodine.
Ndi mchele.
Anyabanda, iodine ni vichi?
Iodine ni munghwala uti atuda kumushee kuti uje mchee wa mamba.
Tamasulirani zimene anena zicha mchichewa. Adipinja wabini.
Akuti ndi manghwala amene amathira kumchele kuti ukhale mchele wa mphamvu kapena mchele wabwino.
Oho. So nanyabanda, manghwala amenewa amachokera kuti?
Mankwa mene wama pangika ndi boma na utika pali nchele wina, si umakala nchele wakuti ana zikula bwino. Koma mchele mene umakala ndi iodine, umakala nchele wakuti ana zikala ni mpavu, azikula so bwino.
Uzimba,
uzimba,
Ukanya,
ukanya,
Sotira nchele,
sotira nchele,
Wa iodine,
iodine ndi nkhani yathu pano. Ruth Moulahara ndi namwino. Ruth, program yatu ya iodine, nkhani ya iodine ndiko yamba pano moyes. Sithi ufuna kuti ana achoke pano ndi uthenga osiyana siyana. Iye uthenga ukhale umodzi. Iodine ndi chani? Number 1.
Kodi iodine amene ndi chani? Nanga ama gwina nchito yanji. Ama pezeka kuti. Ena son kumafuso. Kodi ndi nanga ama sungidwa motani. Ena mama fuso amene ata yankiru mprogramu yatu yale yano ndamenewa. Pankani yokuza na ndi iodine. Ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu. Pamaki na pali A-class chinere. Mkunzo programu imene indi zichunga. Ana mangu mchiloji Uncle Z. Pajati kuti anthu atatu. Amphumi ndamene akuwina. Sabata li ilonse nsalu ya Afikepo. Ali ense 2 meters. Ndoti pa sabata tukupeleka 6 meters kwa anthu atatu. Ndenga disimula chite mwai, mufuna kuyesa mwai, osadela nkawa. Muti yanke so ifuwa program ya tuyalero, ikaranso ndifunso. Nemuka yanka buino, mupezaso mwai, opata nsalu yanu yanu ya Afikepo. Hato nimele tukuchitila, koma zose timusire zui chunga.
Ino ndi school ya njino?
Chitowe.
Chitowe chani?
FP school.
FP school. Chabwino, Chitowe FP school kunkatabe kuchinteche zone. Muli mwanji ana skulu apa Chitowe FP school? Ine sondele bwinda, tukosa kwambiri. Ndeti ufuna kutipa nopa tikambilane nkhani ya nchere. Nchere. Eti? Kapala dende lili na mchere, tikumanya uli. Tima ziwa mwanji kutiku. Tima ziwa mwanji kuti kuchakuja kuli mchele.
Timalawa.
Timalawa? Ndiye ukalawa umaziwa mwanji kuti umaziwa ntawizina umanja mwanji imwa kuli mchele huko. Umaziwa mwanji kuti uhu kuli mchele.
Zima zizira.
Zima zizira? Kuzizira. Chakuja chika zizira ndiye tukulibe mchele. Sopano, timveselane, shhh, kunyumba, amama na dada, mchele wa kugula nku.
Grosare.
Grosare? Kugrosare ya ndani?
Mpeze.
Kwanda?
Mpeze, mpeze.
Mpeze, mpeze. Okay. Mpeze, mpeze, grosare ya wili nku? zembeze akugulisika vichi na vichi.
Sweet ya gele.
Sweet ikula pasa.
Majugisi.
Mchele. Majagisa. Okay, let timverane. Sopano. Mchele kunyumba amama na dada wakusunga nku.
Inyumba.
Yes.
Munyumba.
Munyumba? Munyumba wakusunga mpa mchele.
Pakabati.
Pakabati? Oho. Pakabati wala wakuwika mvichi mchele.
Injumbo.
Mubotolo.
Mubotolo? Oho.
Mujumbo nyamzinyaka.
Mnyamzinyaka mujumbo, eh? Okay, wanyake kuika mbotolo, wanyake mujumbo, wanyake kuika nku. Iwe kuika nku, nku ni mchele.
Mukapu.
Mukapu, eh? Oh, eh?
Pasefulia.
Pasefulia?
Yeah.
Oh, eh?
Mbale.
Mbale?
Yeah.
Okay. Ima mkona kuti malo ya wemi ya kuika mchele ni nku. Malo ya bwino ika mchele. Ndikuti.
Mbotolo.
Mbotolo? Yeah. Chifuwa jani?
Nesangati. Kutika. Kuwapa kutika.
Okuta sataike mchele?
Yeah.
Oh, mchele usataike. Okay. In wina kuganisa kutukua bwino kuhika mchele ndikuti?
In. Mbotolo.
Mbotolo?
In.
Iwe?
Munyumba.
Munyumba? Okay. Wina?
In. Mbotolo.
Mbotolo. Okay. So bano maringa nandi maganizo a ana apa no pachitowe amenita pesa a standard 1, standard 2, standard 3 maganizo a ondolina kuti mchele kuti usungike bwino usungidwe mbotolo. So bano nkhani ya lero kwambiri tikuwunikira mbali ya iodine. Iodine ndi pachingelezi timati element kapena kuti mbali gawo limodzi munchele muja limene makhala kufunikira kwambiri ku tanzila mwana makamaka ku brain development kuti maganizo ake akhwime adzikula kuganiza bwino ndi friend dziyo chikala kwa ana atiuza refrain kuti akalowe mclass komanso asanapite mwina chise kusundi makolo aphunzitsi komanso ndi standard 7 ndi standard 8 nonse atipase kwa maganizo awo.
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya DIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunziro.
Nthawi yodziwa anthu amphumi yafika, tigawe nsalu ya Afikepo tsopano. Congrats kwa inu nonse amene mwawina nsalu ya Afikepo. Era ngati simunachite mphumi monga ndanena nakale osadera nkhawa. Nsalu tidakagawabe. Mutiyankhe funso lathu limene la sabata ino likuti. Kodi iodine ndi waphindulanji kwa ana? Funso la sabata ino. Iodine ndi waphindulanji kwa ana. Inu yomu kanguwe kato mwene mopo zimene afotokoza kale. Fati makauti tauzila maesotu. Afotokoza apati kufusa funso la zinthu zimene afotokoza kale. Nengati muna mvetsetsa tayankhani. Iodine ndi waphindulanji kwa ana. Tumizani yankho lanu ku 0884-857-001. Mutha kuti yankhanso pa WhatsApp kumayenda ndi makono ndithu. Nambala yake ndi 0995-517-930. Ndibwerezanso nambalayo. 0995-517-930. Nsalu ndithu zidakalipo. Kukubwera kutati ana sukulu adzipata sonawo makope. Ndeli tatieni makolo, talole so anawo kuti naonso adziyankhako. Pajatanena kuti masukulu athu afikepo 150 aja, muliso ma feedback box. Ngati mulibe phone ndi zovuta kuti mutumize ka SMS osadandaula. Kungoyankha fonsolo ndi kukaponya ndi maboksi ta masukulu. Kwa amene musali masukulu amenewo njifake tikunena kuti mudzititumizira ndithu pa manambala amene tikumatchulawa. Poyankha mafunso anu koma osayiwala kuika address yanu. Ifamu kawina nsalui titumizira kwa address iko. Amene muli kufupi ndi ku store workshop ku Blanta yakuno kungobwera ndi chiphaso. Kuti ine ndawina nsalu idea yanga ndi imene mudzanyamula nsalu yanu. Nepa jalelo tikumva zambiri za iodine. Ndezi chunga Uncle Z ali ku Chitowe Primary School, Chinteche Zone, Kunkara, Kunkata be kumene koko.
Tinda headmaster aba Chitowe FP School. Ahedi, dzina?
Franklin Mkamwera.
Franklin Mkamwera, tatuzena ahedi, kuchokera panse watala kufika pano pa Chitowe, anga kale makilomita angati, kuchokera pa Chinteche turn off.
40 kilometers.
40 kilometers?
Yes.
School ya Chitowe, ili 40 kilometers kuchokera pa nse watala, umene uli pafupi kwambiri ndi Chinteche training center. Ndiye pa sikulu pano tafika ndipo pali klasi ina imene ikuchitika lero. Ndi funa tingofira nao kuti chikuchitika ndi chani mu klasi ya science and technology.
Maswela bwanji nonse? Taswela. Panopa nthawi ya science and technology. De ndifuna ndifuse nao. Tose timadya? Okay, pobwela kuno ku sukulu mnadya chani? Mnadya chani? Mpunga? Okay, nde pa zakudyazo kumakhala zinthu zimene timaphatikizako. Munganiuzeko ndi zinthu ziti zimene timaphatikiza ku zakudya?
Mteza.
Good. I saw your hand there. Yes. Mafuta. Good. Yes. Peyala.
Tomato.
Koma kuti zinthu zikome mchere. Good. Nimafuna pamenepo mchere. Yeah. Ndiye tifuna tigawanepo pang'ono nkhani ya mchere. Mchere umene timagwisa ntchito umaonekera ukhale ndi iodine. Ndiye iodine pa chizungu titaonena ndi element kapena kagawo kamene kamapezeka chani mu mchere. Tikumvana? Okay. Ndiye ndingakufuseni koni malo amene mmasunga mchere niyo. Mmasunga patipo.
Mbotolo?
Good. Botolo lakelo limaonekera likhale lotani?
Losuka ndi sopo.
Good. Komaso
la chivindikiriro chabwino.
Okay. Ndathokoza. Nde ndisanafike kumeneko ntchito ndifuna ndikuze ntchito za iodine. Iodine ndanena kale tindika element pa chizungu muchichewa ti kagawo kamene kamapezeka mu mchere. Ndiye ntchito za iodine ndikuthandiza munthu kuti akhale wa nyonga. Tikumvana? Kuti munthu akhale wa chani?
Wa nyonga.
Komaso amapangisa munthu ubongo wake tukhale wotani? Wochangamuka. Kotero kuti zikhoza chani? Mkalasi. Tikumvana? Yeah. Ndiye asanalowe monzanga ndiye nela ndikufuseni mafunso awiri. Ndati iodine ndi chani?
Gawo limene amakhala mu mchere.
Eya. Tanena so bwino?
Timita leso kadaulo watu Ruth Mula Hara. Kodi mchere wa iodine umathandiza chani kwa mwana wa sukulu wa primary? Sikutero pano pa Chitowe FP School anakufunzira nkhani ya iodine. Kodi iodine ndi chani pachati macheza ndi anosiyana-siyana standard 1, standard 2, standard 3, standard 4. Pano anzathu a standard 6, 7 akupunzirano mkalasi. Ndiye tipitirire timve kuti zikukhala bwanji. Yeah. Pano mwabwera madamu asinthana ndi Sara ndiye tipitirize nawo limodzi.
Okay, ndikukhulupirira tikanali pa nkhani yomwe ija ya njeredi. Ija amapunzisa anzanga ujeti. Then nzanga yalena kuti iodine ndi gawo limene limapezeka mchere. Mmese ndi choncho?
Yes.
Ndakuza niso ntchito za iodine. Nde panopa tikambirana kwambiri za malo omwe timasungiramo mchere wathu. malo omwe timasungiramo mchele wathu. Nzathu uja anafunsa eti? Anafunsa nzanga uja. Ati mchele wathu timasunga mchani, mwanena kuti masunga mcha?
Botolo.
Ndeba no barufuna kuti unikilane kuti ngati timasunga mbotolo. Botolo lake likhaeloneka bwanji. Ndana ngaduze kwa amene akuziwa. Botolo ime masunga mchele kunyumba kwanuko limaoneka bwanji.
Likhale looneka bwino.
Looneka bwino? Ehe, akuti likhale looneka bwino. Kaya likhale ni maluwa kunja sithu zoti kuoneka bwino kwake kunena kuoneka bwino kwanji. Tatifotokozera bwino kuoneka bwino kwanji. Likhale losuka mwina kuoneka bwino kwa mtundu wanji. Wina fotokoze.
Likhale looneka bwino kuoneka bwino kwake kushapa ndi sopo.
Akuti likhale losuka bwino ndi sopo. Ehe, zikomo kwambiri. China!
Likhale ndi chivindikiro pamwamba pake.
Nzathu yakuti likhale ndi chivindikiro pamwamba pake. Tiyandimombereko mmanja kamodzi. Eya, tikamati malo osungiramo mchele wathu, malo amenewo choyambirira tionesese kuti pakhale pamalo ozizira bwino kwambiri, pamalo oti palibe chinyontho, tikamati chinyontho ndipoti pasafikire madzi. Kapena gawo lina lilonse lakhuzana ndi madzi lisafikirepo komanso pasafikire kuwala kwa dzuwa. Pasafikire kuwala kwa dzuwa. Tikamati kuwala kwa dzuwa pali mabotolo ena timatola mabotolo oti ukayika njele mkati kunja umaoneka njele uchi. Olomwina tikavindikirira mbali ina imaoneka njele umaoneka mkati. Botolo limene lero siti kulifuna. Tufuna bodolo loti ukayikamo mchele suku maoneka mkati zuwa siri kufikira chinyontho kapena madzi ena aliwonse sakufikiramo mkati komanso muzika pamalo ozizira bwino kwambiri chiuya chake chikhale chosengedwa bwino komanso china posunga mchele wathu uja tikagwirisa ntchito tizionesesa kuti bodolo lija ngati ndi bodolo chivindikiro tamanga bwino bwino mphepo sikulowa zuwa sikulowa. Tikatero ndi tauteteza mchele wathu kuti ayodini wathu asauluke. Ayodini amauluka ndi mphepo. Taina kuti ayodini amauluka ndi chani?
Mphepo.
Ndi botolo likakhala loti limalowa zuwa mchele wathu uja ayodini uja umachoka ndi zuwa. Ndi kuti palibe chimene tachita tigwisa ntchito mchele wopanda ayodini. Mchele ukhala wokoma inu poona maona ndi wokoma koma ukhala wopanda ayodini chomwe chotanthauza kuti ukhala mchele wopanda ntchito kumatupi anu. Mchele wa ayodini umatithandizanso kupewa matenda. Mchele wa ayodini umatithandizanso kupewa matenda. Matenda omwe tikwaziwa amene amabwera chifukwa cha kuchepa kwa ayodini ndicha?
Kolera.
Nzathu yakuti kolera. Wakhoza?
Kusekula mimba.
Nzathu yakuti usekula mimba.
Chidukuluku.
Nzathu yakuti chidukuluku. Amene wani mawu achitonga tikamati chidukuluku. Chimene chi ndichotupa chimene chimakhala kukhosi kwa munthu.
Goita.
Eya, matendawa pachizungu timawacha kuti goita. Ndipo ti nzathu yanga chitonga chifukwa chake kuti chidukuluku koma ntenda yake ndi yomweyo ndithu. Ndi zimene timafuna tiphunzisaneko. Ndiyeno tisanamalize zonse tufuna tiwuzaneko ichi. Mukapita kunyumbako mzikawuza makolo kuti eti chero mene tizigwisa ntchito chero wabwino pakakulide kwathu ndi chero omwe uli ndi ayodini. Ndipo mchele wake tikamapita ku magrosare kukagula tizigula kwambiri mchele umene umapezeka mmapaketi osekedwa bwino osati mchele woyeza uja. Anthu ogulisa mchele aja amagulisa mchele woyeza koma thumba lake lija sitimaliziwa kuti mchele wake expired date yake ndi liti uzatha mphamvu liti. Ndiye chimene tizichita tizigula mchele umene umakhala mmatumba osekedwa bwino tikamapita ku grosare kuja tikawuze makolo athu. Ngati pali funso, wina fuseko funso.
Ngati tingaziwe kuti mchele uli ndi ayodini mapaketi akamaoneka bwanji.
Okay, nzathu wafusa funso labwino eti tufuna ati muyankhe. Pali wina amene ali ndi yankho ngati?
Amalembapo ayodazi suti.
Zatu yu wayanga bwino tendi mwombele manja. Kawiri. Nchele umene uli ndi iodini paketi yake tikaitenga imalembedwa iodized salt kapena iodated salt. Umene wandumene timkaziwire kuti nchele uwu ndi iodini. Wina utakala mapaketi koma osalembedwa iodized salt umene onde kuti ulibe iodini. Fusolina.
Makola ambiri amakonda kugula nchele kuyanika. Ndifuna ndiziwe madam, kodi pali vuto nina lililose?
Okay, nzatu ya kuti makolo amakonda kuyanika nchele. Tinaona hapo makolo kuyanika nchele tose?
Eh.
Ndi nzatu akufusa kodi pali vuto nina lililose. Choyamba ndifuse kae. Kodi makolo kuyanika nchele ku ama kuyanika pachifukwa chani?
Ama kuyanika kuchifukwa yakuti ukanyowa.
Akuti ama uyanika chifukwa choti nchele wanyowa. Ndipo yamba paja takuzanaso kuti nchele usakhale pachinyontho. Ndi makolo akuopa chinyontho chija kuti ama uyanika. Ndi kuyankha kwake ndikoti nchele sukuyenera kuyanikidwa. Nchele umenera tukhale uli pabwino osati kuyanikidwa. Ukakhala mpaketi ukafuna kukhutula kukhutula direct kuchoka mpaketi. Kulowa mbotolo kapena mkontena muja ndikuvindikiraso. Ndipo titi ndapunzisa zanga pompano tiwafunsa punzisiwo aonjezere pankhani yoti kuyanika nchele.
Ya, kuonjezera pankhani ya chinyonthoyo tinabvaponso kuti mchele usasungidwe pamalo oti pakufikira dzuwa. Ndiye kuyanika chuthanda zati wayika pa dzuwa. Dzuwa limathandiza kuchosa iodine ndekuti pamenepo zukula kuika chimenecho chikuthandauzaso kuti ngati kumsika kuwapeza nchele kuti ndi onyowa asaugule ndekuti ndi onongeka kale. Tamvana?
Yeah.
Mafunso ena palibe nde tifuseko funso lomaliza. Tanena kuti ntchito za iodine ndi chani
kuti tikhale ndi nyonga.
Akuti kuti tikhale ndi nyonga kapena kuti tikhale ndi mphamvu. Nanga matenda amene ena kuti matenda amene amabwera chifukwa cha kushepa kapena kusowa kwa iodine ndi matenda anji. Olo mavuto ake amakhala mavuto anji.
Goita.
Akuti munthu amadwala matenda a goita. Wina zathu wa closet.
Wina sumakhala oganiza bwino mbongo.
Akuti munthu amakhala kuti saoganiza bwino mu bongo. Zikomo kwambiri tathokoza. Ndepa zonse zimene tapunzira apa timaona apapa ntchito za iodine. Ndiyeno ndifuna mundivesese bwinobwino ndikuwerengerani uthenga okhuza ntchito za iodine. Ndicholinga choti muziwe kuti tikunena zenizeni zochokera mbuku. Apapa nalemba kuti ana asukulu omwe matupi awo alibe iodine sangaphunzire ndi kugwira ntchito bwino. Chifukwa amakhala osashangamuka komanso samatakataka mkalasi. Kukufusani funso inu chete ndekuti pali vuto pamene pa iodine akusowekera. Komanso samakula bwino amakhala opanda nyonga. Ngati kupelewera kwa iodine kupitirira ana amene watha kulephera sukulu ndipo nkosatheka kuti angakwanise zinthu zonse zomwe akadatha kukwanilisa atakula.
Mutsimba.
Sole
munyanja
kalima.
Timalizepo ya pandi funso ina kumati ya inaipezila pakati programu isi nave funso la lelo osa dandaula. Kodi iodine ni wapindula nji kwa ana. Tiyanke ni bolemba SMS pa 0884-857-001. Namba la imene kungo dumi za SMS yokabasi. Osa imba, ilibe WhatsApp, ya WhatsApp. Imene munga teo tiyanke na pa WhatsApp. Ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Titele pamene po kwa lelo bwanji. Ine ni Jacqueline Zulu, ana Zulu. Pamaki ina pale Aklas Chinere, nkonzi ndizi chunga, ankonzi.
Ibewe matenda, digale ya tanzi, anape.
Mumamvera programu ya Afikepo, imenaku ikonza ndi A Story Workshop kublantaya. Tandizola programu imenei likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imenei kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna oaza mapunziro.
Makolo apunzitsi mafumu makomiti tiwatandizi anawa
anawa Afikepo anawa Afikepo anawa Afikepo anawa Afikepo.